Inhliziyo yam ibikwela uthando ngawe. Ngizohamba akekho ozongivimba. Ngizwa inhliziyo yam angiphutha yona. Tanda kodwa manje ngiyazisola, manje ngiyazisola. Ngoba lolu thando luthatha my sides. How can you hurt me and say you love me? Tando, I'm not crazy. Ukuthi ngingafele manyaleni, ngoba ngithanda umuntu kwasekuqaleni. Awuzange wazimisela usuphendukisela. Inhliziyo yam ibikwela uthando ngawe. Ngizohamba akekho ozongivimba. Ngizwa inhliziyo yam angiphutha yona.